Future Sounds.
Sophia, ah, hey, Sophia, we love me love. Sophia, buddy, picture. Sophia, una le uonge I Sophia, nini na kusumbua. Una le unara Sophia, nini na endelea. Marafiki wamekukwaza tena, ona upenzi kuyongelea. Usimwamini mtu Sophia, hata bale bami jumu bale bami jomna kwa kaba enemi. Nia yao pate dezanui, ukose kusingizi hata tutlanui. Manapenda upate ba insomni, mapugeuzie bami ba enemi. Usimwamini mtu Sophia, we kaza tena anzilia. Usimwamini mtu Sophia, we omba tena endelea mama. Sophia, oh Sophia, shuka kumagoti anzilia. Sophia, oh Sophia, we kaza buti endelea. Sophia mama kaza, Sophia, Sophia tena anza. Batu ya dunia bako fo Sophia, basi kuchekeshe bia bongo. Usibaone bote bakole apa, mule ndani ni majui. Simba, panavala ngozi za mbuzi Sophia. Ni maimbwa, panavala ngozi za pusi Sophia. Ni makabemba, chini pana kwanga sasa mabata Sophia. Pamoya mwase tukufe, tubie tudyote bikale. Pengine mwase madifunge, shu projeze tuzikale. Usimwamini mtu Sophia, we kaza tena anzilia. Usimwamini mtu Sophia, we omba tena endelea mama. Sophia, oh Sophia, shuka kumagoti anzilia. Sophia, oh Sophia, we kaza buti endelea. Sophia mama kaza, Sophia, Sophia tena anza. Niko na madui mingi Mungu, goma niko mipeke. Alisha nitegea mamitego, panapenda mpaka nianguke. Bako na nifuata popote, Mungu sedia basi nikute. Pamoya mwase tukufe, yetu diote vikale. Alise zanika ukufe, tu proje za kozikale. Mwase Christopher akufe, tu fotoze tuzikale. Mwase Kribo akufe, video yetu ikale. Usimwamini mtu Sophia, hata bale bami jumu bale bami jomna kwa kaba enemi. Nia yao pate dezanui, ukose kusingizi hata tutlanui. Manapenda upate ba insomni, makugeuzie bami ba enemi. Sophia, oh Sophia, shuka kumagoti anzilia. Sophia, oh Sophia, weka zabuti endelea. Sophia mama kaza, Sophia, Sophia tena anza. Asevili mkenzi ya kufe, yake vyote vikale. Grab designer akufe, designer yake ikale. Kajibwami ya kufe, jitu emisyo yake ikale. Sophia mama kaza, Sophia, Sophia tena anza.
Sophia, Sophia, we Sophia.